sumshaye mthakathi, awusumshaye mina. Uma sengifike kina, uyovaleka. Thina sumshaye mthakathi, thina sumshaye mina. Uma sengifike kina, awuyovaleka. Thina sumshaye
Ashore, I'm confused.
Zum Jai Mi, Mazen Fiyeti,